أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sube julbe caggal yettude Allah e julde nelaɗo men Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Emin salmina on salminangol l'islam. Emin toro Allah subhanahu wa ta'ala, emin wiyamo yo tellin yurmbene makko e moƴƴere makko e dow men biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Caggal ɗum ɗon en fotti e oɗo nokku sabu siftitinde e yewtude fii oɗo neɗɗo mo ganduɗa ko Allahu subhanahu wa ta'ala teddinimo e l'islam, oɗo neɗɗo wiyeteɗo debbo. Laqad rafa al'islam makanatul mar'a. Ede andi oɗo tagore mo Allahu subhanahu wa ta'ala tagi innirimo debbo, kanko Allahu subhanahu wa ta'ala omo ɓamti nokku makko, omo ɓamti darajaji makko, omo ɓamti martaba makko e oɗo diine wiyeteɗo l'islam. O wi Allahu subhanahu wa ta'ala o teddini oɗo neɗɗo wiyeteɗo debbo, wa akramaha ma lam yukramha bihi diinun siwahu. Sen ƴeewi e oɗo aduna en ɗam ɗo nguur ngam ɗam ngureten, en taway ala fof ko teddini debbo ko fotino l'islam. So tawi eɗen yiɗi andude teddungol ngal Allahu subhanahu wa ta'ala waɗani debbo, en aray e islam. Sen ari hen en taway Allahu subhanahu wa ta'ala totti oɗo jiyaɗo Allah, oɗo maccuɗo, oɗo korɗo Allah wiyeteɗo debbo, Allah tottimo martaba towɗo. Sen ƴeewi alquran en taway Allah inni rewɓe e alquran, Allah inni hen debbo ina wiye Maryam, Allah teddini hen debbo jom suudu Fir'auna, Allah inniri debbo simore a alquran, ɓe inniri ɗum suratu nisa. En ƴeway ayeji inane alquran ko rewɓe tan jeeyi, worɓe jeeyaka hen. Ɗum ɗon foof holko timminta, holko hollirta? Hollirta ko Allah subhanahu wa ta'ala omo ɓamti debbo. O wi fil islami fannisa'u shaqa'iqur rijal. Sen ƴeewi e l'islam en taway debbo ko kanko woni père. Holko wiyeton père? No wiyeton paɗe ɗiɗi? Oɗon gandi paɗe ko père ɗiɗi. Est ce que goto e meɗen ina ɓorno faɗol wotel? Holko tagi yata? Kono so wiyama gorko tan wiye debbo. Ɗum tagi e l'islam gorko tan o wawa yaade. Nde Allahu subhanahu wa ta'ala tagi bammen Adama e nder aljanna, kanko ton Allah andi affaire o yaata. O tagi debbo e sara makko, o wimo uskun anta wa zawjuka aljanna. Ayi Adama ya hoɗa nder aljanna an e jom suuduma, fo ɓe wona ɗiɗo. Oɗon gandi holno wiyete jungol gotol? Est ce que ina foɓɓa? Sa jogimo jungol gotel, est ce que ma waw foɓɓude? Ko tagi a wawata foɓɓude? Sa joɗima paɗel gotel, est ce que a wawata wawa yaade arta? Sa joɗima paɗel gotel a wawa yaade. Sa jogimo jungo woto a wawa foɓɓude. Ndeke kon il faut wone ɗiɗo. Galle o, nguur namdam, debbo o, gorko o, pour ngurndam mabbe feewa il faut be wona dido wona gorko wona debbo dum tagi o wi fan nisaa'u fil islami an nisaa'u saqa'iqur rijal so tawi koy diine l'islam en taway debbo ko kanko wodi musiddo gorko musidde makko e rewde Allah musidde makko e neede sukaabe musidde makko e fewnude oodo aduna o wi wa khairun nisaa wa khairun naasi khairuhum li ahlihi nelaado men sallallahu alaihi wasallam o maaki o wi burdo mojjude e yimbe be woni burdo mojjude e galle mum burdo mojjude e yimbe be woni burde mojjude e rewbe be gorko holnde wo tawete ko mojjo woni o tawe kanko omo toppiti jom suudu makko omo toppiti bibbe makko rewbe omo toppiti galle makko omo toppiti jom suudu makko nden so neddo wadi ni o nelaado sallallahu alaihi wasallam maaki o wi o ko mojjo fal muslima so tawi o ko debbo fi tufulatiha laha haqqur ridha war ri'aya wal ihsan at-tarbiya wa hiya fi zalika al-waqt qurratu a'yunin wa samaratu al-fu'ad li walidayha wa ikhwatiha musibe am so tawi o ko debbo ko cukolel nde wo jibina l'islam fuddi toppitaate mo l'islam wi neena makko yo muynin mo e endi makko oto ndaran mo biboron oto ndaran mo mew nay yo muynin mo e endi makko o wi fal walidatu yurdi'na awladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-ridha debbo so jibini o yamirama yo muynin bingel ngel dum wana edum tan o haadi de yo toppitomo yo wat ko mojji e needi makko hol ko tagi wallahu subhanahu wa ta'ala yamiri mo de do golle yo wat dum wana adanyi biddo rek a toppita ko ala sa adanyi biddo a muynintu arenay a muynintu needi makko etoda haande wo woni cukalel dewel ngel ada muyninamo ada toppitomo ada bornomo chomci mojji ada suramo ada fewna bandu makko sabu odon waxtu kanko woni quratal a'yun ko wiyaton kanko dejnata bernde kanko woni neddo mo ganduda sa yimo tan a yiday mo e der bernde ma so cukalel tollimo odon waxtu kono wasamaratul fuad li walidayhi o wanay besnoje bernde jinnaado makko gorko e debbo o wanay kadi bandiraado jango arobe be so tawi ko be worbe o wi do ko nde woni cukolel nde kanko debbo wa iza kabirat fa hiya al ma'zuza al mukrama allati yugharu alayha so tawi o mawni o fuddi dande duubi jeedidi o fuddi dande duubi sappo an baba an nene holko yamireda e odo suka debbo woni ya toppitomo ya nemo needi mojjiri ya andin mo diine ya andin mo Allah subhanahu wa ta'ala kono ya andin mo nelaado men Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam kono ya andin mo deftere Allah subhanahu wa ta'ala dum dagi on jangi e deftere ene wiye usulus salasa deftere nde konde adi wiide fof o wi ina waddi e juuldo ko debbo ko gorko o anda gede tati ina waddi e juuldo ko gorko ko debbo o anda gede tati o anda Allah o anda diine kono anda nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam joni so tawi debbo o waɗama ni so mawni e ɗum o andi Allah o andi nelaɗo o andi diine makko o feway wala o fewata wala o feway kono so mawni o andina ka haydara o anda Allah o anda dine o anda nelado holko wadado o yeyi kom hande ko yidon ga on yeyi debbo borantodo tuba wada gadam boowal ko sukaabe warbe wiyata check down yaltina indi makko wada hore mere yahay bedda wana shaytani nilada sallallahu alaihi wasallam wi ittaqu dunya fattaqu nisa fa inna awwal fitnatin kanat fi banu israil kanat fi nisa hule allah kono hule rewbe ko adi fof e banu israil musiba yanbe e dow mabbe woni rewbe yimbe be sobe duftima worbe rewbe rek be dañi boné nilada wi ta'atun nisa nadama kala dewdo e rewbe o pirdi holko tagi parce que rewbe be ben ko be shaytaneji sa rewbe mabbe a pirdi dum tagi nelado wi debbo o yo fewne so fewna ko so mawni o mana shaydane on jangi e sunna nelado sallallahu alaihi wasallam wi ina wana e akhiruz zaman san yahi aduna ha aduna ina faandi e gasde en yey nisaun kasiyatun ariyatun mailat mumilat ru'usahunna misla aslimatul bukht la yadkhuluna aljanna wa la yaziqna na'imaha nelaado men sallallahu alaihi wasallam wi sen wuri seeda en yehi haado aduna gasata en yey rewbe ebe borni chomci koni balli mabbe nane bowal toni wala on yani o wi koye mabbe de ina wayno koye bamdi mete won ko wada hen won ko beeda hen o wi beedon rewbe kala rewdo e mabbe be on numa be nan numa e bone o wi be nata aljanna o wi hendu aljanna so tawino ada yidi yaade aljanna joni aljanna ko wuro ada yidi ton yaade sa faandi ma kilometaji kewdi ayyay mbilendi aljanna ureki ki ina urma kono o wi beedon be medata ureki aljanna ko jeyenge be fay yo allah subhanahu wa ta'ala dandu ene be kon famen nganden o do debbo ko allah subhanahu wa ta'ala bamtimo gila o woni tigguyel o wi so ari e mawnude yo toppite o jangine o reene o wi fala yarda an tamtadda ilayha aydisu oto bam makko oto jinnaabe makko njab juude de ganduda ko juude bandiji ina memamo oto jinnaabe makko jab o faya e nokku mo anduda diine makko ustato ton o bonay ton o danay ton goddum ko wana diine oto be njabdum o wi hay demde be ganduda fayay e makko ina bonno yo jinnaado o danduma e deden demde o wi wa iza tazawwajat kanat zalika bi kalimati llahi wa mithaqihi al-ghaliz so tawi debbo yehi non joni ha ina rese mbele kambe jinnaabe be be woppay tan ayyay hande ko woni e ngurdam men min mi resi Allah arzini garam pingel dewel mi ayni mi reni mi jangini mi nehi yehi ha mawni holko fannada wadde ƴeewa baɗo no makko ni ɗon ko debbo janginaɗo nehaɗo dañjondi ne rokkamamo kono hande a nehay jangina waɗa hunde foof yaha tota bandi oto debbo wattinta o bonnay oɗomo bandi so tawino o murnoto o waɗomo kaalayel waɗa ni nisfu hoore yenno walla so tawino o juulayno waktuji ɗi joni ko subaka tan e futuro so tawino o jangoytu o weddo to deftere nde ɗum tagi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko wi en kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'ayatihi en aynayi en renayi kala mo aynani mo renani jango ma allah namde ko aynannoɗa ko saɗa jogi ɓiɗo debbo o tolni e resede hoto añ o rese par ce que an a wawamo resde il faut o rese kono a ƴeewantumo se kanko anda ko mujje makko en saaju o yi tan to mbali on yakka hore ne o sikka o ko mojjoto o mojjani dum tagi nelaado wi cubane cubane bibbe mon worbe mujjube so ari haton asubantumo ay ina wadi qissa goto waji goto wonno koy dannade o witti ngesa ngesa ba ko ngesa lebbe nyaametede ina wayi wonde pom ina wayi wonde tandarma ina wayi wonde orange ko ngesa ba ina nyaame o witti ma o ma yaha ko soyini hunde e besnoje de ina yani won wibe ko tandarma o yi tandarma o ina yani ndew yi tandarma o ina yani o ari o naati e ngesa ba o hocci e tandarma he goto ko nyaami ndew nyaami o do tandarma ha o gayni e o miji hakille makko arti o wi min de mi dañi bakkar mi wadi ko boni wi mo hol ko wadda o wi mi nyaami ngesa goddo mi nyaagaaki hol ko nyaami tandarmayel gotel o hocci e leydi o nyaami o taji ko dannoto no o wi mi yahta so wona mi ruttoto jom ngesa ba wiyamo yo yafaram puisque mi wawa ɗum ɗo mi suusa nawde ɗum to Allah janngo wona e bakkar yimɓeɓe eɓe moƴƴuno hanki de yew enen hannde holko watten wiyani tandarma yel kono ujunnaje kaalis kewɗo ƴettata kaalis jambur ha te a hulata a tinata sah a waɗi ko boni a ƴettay kala ko welaɗa e kaalis jambur walla e jawdi janano ƴetta a hulata a hersata a tinata aɗa waɗi ko boni kanko o wi ko ñammi ko mami yami yiloyo joom ngesa ba hami yiyamo mi wiyamo yo yaafamo mi toroɗo makko yo yaafumi saabu ko ñammi ko mi jeeya o yehi ko ga wuro omo yiilo hawoyi joom ngesa ba o ari o wimo komi tannotonoɗo nanmi e ladde nde wirtimi ngesa ba ina waɗi ɓesnoje hunde e ɓesnoje ɗe ina yaniga leydi hoccimi gotel ñammi mi andi mi waɗi ko boni saabu mi jeeya armi mbiɗa toroɗo ma ɗo ya yafnumi joom ngesa ba wimo mi yafatakoma en yahay ha to Allah subahanau taala ñawen mi yafakima wimo wallam saabu Allah wallam yafoɗa kam mi heyɗuno tan gonnomi koye lawol ɗum tagui ko gotel ƴettumi hen gotel on wimo mi wawa yafadema so wona e sarɗiji ɗiɗo sa waɗani kam sarɗiji ɗi mami yaafe ɓimo sarɗiji ɗi ko woni o wi mbiɗa jogui ɓiɗɗo ɓinguel dewil mbiɗa jogui ɓiɗɗo debbo ɓiɗɗo o yiyata o nanata o haalata o wowa yaade ko boofo mbiɗa toronomo mbiɗa ƴewanamo gorko ɗiɗo duuɓi foof o dañani saabu kala mo wimo o yiyata ko gunɗo o nanata ko paɗɗuɗo o haalata ko muuma o yahata ko boofo on dogay joni noon oɗo saɗa yiiɗi mi hokkuma tan mi yaafama sa yiɗa mi yaafatako waji o yehi to galle makko o wi daro mi yaha mi namdoya nenam o yehi nena makko wimo holko watta on debbo lawƴata wuppata yiyata wawa haydara holko watta o wi kono janggo Allahu subahanau taala bakkaɗo o ɓuuri mawnude nene bakkaro mi ƴetta oɗo debbo ɓuuri famdude am janggo mi yaha to Allah mi nawara oɗo bakkar mi ñaami jawdi janandi neniraɗo makko wimo on debbo e natta e galle hewde o tori neniraɗo o ha woppi o yehi to waji o o wi an awa yaforomi saabu Allah wop yafotomi tan on wi mi yafaki so wona saɗa yiiɗi oɗo cukalel mi hokkuma ɗum mi yafoma e wi an kadi mi felliti saabu Allah yafomi tan mi felliti joni hokkam suka debbo ɓe jaggi ñalawma o addi ko addayno o rokka cukalel dewel ngel fof o yiyani o andano wayi cukalel ngel jamma yoni ɓe ari ɓe addimoga galle makko ɓe nanniga suudu yimɓe fof kooti kanko omone hakkude galle ha jamma o yeehi ha jengi o wawa naddega suudu omo wiya gumɗo mumɗo boofo mo nanata a holko waɗaymi oɗo debbo ha hiiri o wawa nadde yimɓe fof kooti ɓe woppimoga hakkude galle omo jooɗi o wawa naddega suudu par ce que ko ɗum ɗon woni toon debbo mo yiyata o nanata o haalata o yahata ha ɓoyi o wi yomi yaatek yomi yaa o yehi o jooɗi e dow leeso ɗo debbo ina muurna kaala mawɗo dow haa lees o itti kaala o o ƴeewimo o wi debbo ina ƴeewa o wi e an bamma wino a yiyata o wi babam haali gonga kay o wi a haalay bamma wino a haalata o wi o haali gonga o wi aɗa nana an bamma wino a nanata debbo ummi hukkumi ndeb e wi a yahay bamma wino an a yahata ey ɗiɗo gueɗe foof babam haali gonga o wi bamma wino a yiyata o wi eyey mi meeɗa ƴewde ko boni guila wuurmi ha ɗo mi meeɗa ƴewde ko boni o wi o wino a nanata o wi mi meeɗa nande ko boni o wino a haalta o wi mi meeɗa haalde ko boni o wi a yahata o wi mi meeɗa yaade ga boni o woppi debbo o o dogi o yehi to babiraɗo o o wi babiraɗo o haalani gonga o fini saabu oɗo ko wino ko foof o tawi ɗum ala o ari o wi e an argay an a wino debbo ma rokkata kam o yiyata o nanata o haalata o yahata o wi mi haali gonga kay o wi mita namdakimo o wi mi namdimamo kay mi o haali o wi o yi o wi eyyi o wi ko tagui funtoɗa kam o wi ala mbiɗa andi an ka moƴƴo debbo ko moƴƴo ɗum tagui mbiɗa yiilonomo gorko moƴƴo baɗonoma saabu an a ñaami tandramayel gotel aɗa yaaha gartoɗa ɗo aɗa yiilo jaafiɗoma ɗum ko moƴƴo rek watta ɗum joom diine an ka hulɗo Allah ɗum tagui mbimi ɓinguelam guel ɗo ko an ragui rokkaymi ko noon watte sa dañi ɓiɗɗo debbo a nehimo e diine o mawni e diine a janguinimo a reenoto tottudemo mbir oɗon andi mbir a jiine nawani mbiruji sippirtoɓe ala toon e kono reenode hokkude ɓiɓe moon sippirteɓe awona comme no Sénégal wattani daña ɓiɗɗo moƴƴo nehamo e diine janguinamo yiya mbir ne heewi haalis tan wiya armi rokkuma ɓinguelam oɗon gandi emin joguino ɗo mbir mawɗo o resino debbo murnotoɗo oɗo andi on emin jogui e mbiruji ɗi mawɗo sippirteɓɓe emin jogui hen mawɗo 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 o resino debbo ina waɗa hijab mbir so resi debbo waɗɗo hijab oɗon hijab ko nafata ayi nafata aywa ko ɗum ɗon yimɓeɓe foti renade o wi ɗum tagui o wi debbo o so ari e reseede a fewnimo hawo feewi ya tottuɗomo joom diine reenamo ɗum tagui o wi iza ra'aytum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawijulahu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ard wa fasadun arid so dañi ɓiɓe rewɓe on jooɗima galle moon ha on yi neɗɗo moƴƴo ari e moon ina ñaago debbo rokka e on o wi son waɗani ɗum ma musiba mawɗo won e dow leydi ndi e bonanne mawde ma feeñ e dow leydi ndeke etoɗen hakkude men e Allah subhanahu wa taala ndenen ɓeɗon rewɓe o wi wa aujaba ala zawjiha ikramiha wal ihsani ilayha wa kaffil aza anha joni noon debbo a resimo a tawi omo fewna hamo feewi an desɗomo o joni holko waɗɗima o wi teddinamo debbo o teddinte nelado sallallahu alaihi wasallam wi teddinta debbo sawana teddudo lorlata debbo sawana malkisado jogordo malkisede jango ko on tan wasata teddinde debbo o wi teddinmo ya fewnumo toppitadamo o wi dum do ko islam wadditine dum e ma ya wat ko moji e makko en jangi alquran allah subhanahu wa ta'ala wi fa imsakum bi ma'ruf aw tasrihum allawi jogode jogoda mojjam wala sodon ngoppa tasrihum bi ihsan haysete on cheray yo won e ko yodi bandirabe musibe julbe sen ari joni e al mar'atu muslima debbo odo mo ganduda ko debbo juldo holko waddimo e ngurndam dam nguretan ngam holko waddimo kanko debbo o hakkunde makko e gorko makko hade min wiide hakkunde makko e gorko makko yewen holko waddimo kanko o do debbo hakkunde makko e joomi ko tabaaraka wa ta'ala so andi dum don o jeewa kadi holko waddimo hakkunde makko e nabina muhammad sallallahu alaihi wasallam so andi dum kadi o jeewa holko waddimo hakkunde makko e deftere allah nde o jeewa kadi holko waddimo hakkunde makko e diine l'islam de do gede nay eden yidi gotel fof kalen hen ko anduden ko dum do allah haali hen ko dum do nelado men sallallahu alaihi wasallam haali hen sen gayni di do nekkuji jeewen hakkunde makko e gorko makko hakkunde makko e bibbe makko hakkunde makko e huddibe makko hakkunde makko e yimbe zamanu makko holko allah subhanahu wa ta'ala wi hen ko adi wen holko waddi debbo hakkunde makko e joomi ko mbele kanko o wayay hande no rewbe we wayni o andata ko waddimo hakkunde makko e diine makko e Allah subhanahu wa ta'ala en jangi el akhdari deftere ene wi al akhdari en jangi hen o wi awwalu ma yajibu ala al mukallaf holko wi tashihu imanihi ko adi ko waddi hakkunde juldo e joomi ko ko gorko ko debbo yo sellin limanagal makko iman yo sellin dum ay hande ko yeten do ko fof ko tagi nanden cerel kono imanu jiri ala yimbe be ala iman rewbe e worbe goto ala hen iman te neddo so ala iman o wata andude allah holko woni iman holko gombinta iman rek ko gede jeegom on jangi arkanul iman kan sita al imanu billah al imanu bil malaika al imanu bil kutub al imanu bil rusul al imanu bil yawmil akhir al imanu bil qadri khairihi wa sharrihi iman o don non il faut neddo o danya dum woni gombingol iman hoto wonata e bernde wonata so iman o woni e bernde holko gomdinte iman o woni golle dum tagi kala aya mo jida alquran illal ladzina amanu ko rewata hen wa amilu salihat woni gollugol gollagal gollal mojjal sa dañi iman sa wiyama murno amurnota wala amurnota ko dum tagi ay dañnobe iman be neena aisha en e wabe no mabbe nden aya o tellima der madinatul munawwar nelado aisha kanko yewtata en kanko halanta en de aya murnogol telli o wi o tawi ko subaka wonno ɓeeɗo yeehi marché ɓe duggoyi ɓeeɗo ɓe yeeyoyi ɓeeɗo ɓe yeehi ga ɓundu eɓe daaroya ndiyam aya o telli caggal mabɓe ga madinatul munawwar e dow nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wona hen e rewɓe ɓe ganduɗa ɓiɓɓe mabɓe dogui ɓiɓɓe mabɓe dogui tawoyɓe jeere marché wi nene a aya tellima debbo koko foti murnade woni rewɓe ɓe ɓe dari ɗoɓe sodanno ɓe wi ɓiɓɓe ɓe dogue gaddono min kalaji min muura koye amen ɓe wi ala garte ha galle ɓe wi ala min anda somin ɓamti koyngal min maayay te somin maayi min waɗayi min yaha jeygol ɗum tagi nene aysa wi yo allah yurmo rewɓe ansar rahimallahu nisaa ansar yo allah yurmo rewɓe ansar nde ɓe nani aya hijab tellima o wi be ceeki gude mabbe be mbade do koye mabbe holko wadi dum paske ben ko be dañbe iman be dañi iman be mbadi dum e der berde mabbe ben jitti Allah be mbadi e der berde mabbe enen hande holko wadden en jettu Allah wadden e juude men jetti den aduna wadden ga der berde so wune ne musi weddo der Allah jaggene aduna wiyen aduna wawa boccitaade an aduna wawa yaade sabu mi dañan tawa kalis min no san tawa kambe non holko be wadno be jetti aduna be wadi do be jetti Allah be wadi do so musi be weddi aduna be hedde Allah don jangi aya o nyalawma mo rewbe be njodi taari nelado sallallahu alaihi wasallam e be wiya nelado jango ko julde min moraaki tawa min sekan tawa min fuudaaki tawa nelado ala ko tottiri ndesan o joodi wala ko tottiri rewbe be fof taari mo goto won wiya mo addu jibril telli addi aya Allah subhanahu wa ta'ala wi ya nisa annabi ehe mon rewbe nelado ngare chubode gado didi chubode Allah e nelado wala chubodon aduna so tawi ko Allah e nelado chubidon jango ma Allah subhanahu wa ta'ala wala on bel wetto nanna on aljanna so tawi ko aduna yidon fata alaina umatti ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila ngare Allah totta on aduna yahon nelado sera on yahon holko rewbe bewi min subima Allah en elado mum min woppi aduna kam be ummi benati galle der suudi mabbe so tayno ko enen hande debbo ko wiyata e abustado so wana fawado kaliso do ayaltata ga galle o bidigo a udata dum so wana fawado kaliso walla watta ayal di dufal force walla sayi ato tirani o wi atawtata kam do atawai kam mi hodi saarti ko non atawai mu o hodi holko tagi parce que ko aduna waddene der berde men de en wadani Allah en der berde men kon ina waddi debbo duldo ko wiyetedo al mar'atul muslima ko anda Allah debbo so andi Allah aduna mako fo feewi ina jeya e ko buri tardinde julbe be rewbe be jangata diine te neddo so jangani o wawa andude Allah dum tagi on gi alquran ko adi tellade woni iqra jangu de wiya jangu est ce ko debbo gorko rek wiya han de wiya fa'lam annahu la ilaha illa ko gorko tan wiya on jangi hadiso wi talabul ilmi farida ala kulli muslim won hadise je sax windetedi e muslima ko nase albani o wi muslima o muslim rek yuni dane muslima ko fodi tede hen talabul ilmi farida ala kulli muslim so wiya ma muslim debbo e gorko fof naati kambe ko be julbe ndeke ko adi ko waddi e juldo o wi tashihu imanihi yo sellil limana gal makko o anda Allah so sellini limana gal makko hawi ken o anda holmo woni Allah sabwana ada gondina Allah e ko melada gondinde ala al imanu billahi ne jogi fannuji ganda holmo woni Allah sabu woni yimbe be be nandani no be gondiniri Allah nandani hoko tagi parce que no jangde de sirtini ni no wasde andunde de dadondiri ni ko dum tagi yimbe be be anda be famata holmo woni Allah debbo yo andu Allah hono no gorko andirta Allah wana non so wiyama ande Allah wana ko yeton joni e odo zamanu neddo wada kursal ina ya metraji ujunere ko wiya min mi yi Allah ngare mi holla on Allah ala wana dum don wiya so wiya ande Allah wiya ko jange dine l'islam jange alquran dum tagi on yi cerno ndewa halata e usulu salasa o wi ko bil adillati ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dine l'islam hol dum bil adillati amandinte jangineda andineda ko dum do o do woni Allah subhanahu wa ta'ala sa jangi ha andi Allah hol do fawata hen fawahen Allah nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam anda hol mo woni nelado ay sa andi Allah nelado a foftima sabu ko be don dido wiyada ya rew ati Allah wa ati ur rasul rewe Allah rewe nelado on jangi ma kana lil mu'minin wala mu'mina idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyara min amrihim wa may ya'si Allah wa rasuluhu faqad dalla dalalan ba'ida nelado min Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ene foti mo andude nganden kanko nela e meden ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi alquran wa ma ataakumur rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu so nelado hali yette so hadi woppe Allah wi hanani juldo gorko hanani juldo debbo Allah subhanahu wa ta'ala wi ko ni bi yo wanani hanani ko yiko makana makana ol ko firtata woni hanani woni fotani wonde holko fotani wonde Allah wi ko ni nelado wi ko ni arawiya ala wana nonde min ko ni yiru mi dum wala ko ni mawbe be waday ni ga gine ko mawbe be ko dum do be andi mawbe be mawbe amen be ko dum do be faala gasare ko dum do woni ton amina min anda dum do eh Allah wi ko ni nelado wi ko ni wiyan mawbe be wi ko ni joni dum holko to dine woni so Allah hali nelado hali gasi goto fof so hali Imam Ahmad wi fa iza qala Allah wa rasuluhu fa bil ayni war ras so Allah nelado hali gasi hay goto jewata an holko yidda ko Allah wi nelado tan ko dum watte il faut famen dum don laba anden dum no feewi e koyemen ganden dine l'islam ko Allah wi nelado wi so Allah wi nelado wi hay goto fotani hen fawde goddum sen andi nelado men en gandi ko kanko Allah neli e meden yewen holto fuddori e men kanko nelado so neddo jibinama o woni tigguyel jon joni o jibina holko wiya bamma ko yo wadan mo bamma ko saari o wiya ngel tukolel ko joni jibina wiya ko yo noddine e no pe no pidi yo wade iqam e nofru wonndu kono hadiso ina wiye sellani almuhim ina selli sellani walla ina wade wadetake o mo foti noddinde e noppidi nofru nano e nofru nyaamo o noddina do o wada do liqam noddinango sen jangi dum holko firtata yaw holko waajo holko gorko adoto halde e noppi tigguyel ngel e noppi bobo holko adoto en halde Allahu akbar Allahu akbar holko andina kanko cugalel ngel ala do mawdo mo wana Allah wala dum wana Allahu akbar firtata Allah tan woni mawdo ala do mawdo goddo e o do les asaman e ndi do leydi deweteedo mo wana Allah so ya Allahu akbar Allahu akbar ko rewte hen ashhadu an la ilaha illa Allah oy tawhid ari aqida o ina feewne o mo andine wana o do neena makko jibindo mo woni Allah ala no Ibrahim wonno ni Ibrahim de o jibina ko tigguyel tan yimiraado yidi yaade tigguyel o jaggi e wutte yimiraado e neene hande o jibina o haali hande o wi neene holmo jeeyimi e an min jeeyma o wi mo an neene holmo jeeyma e ko bamma jeeyimi o wi to baba mo jeeyimo o wi so ari namdo damo o yehi gababiraado o wi mo e cukalel haalato no ngelngel mi jibini dum holno andirda ko kangel o wi ngel haalde am o wi yehen mi jeewoya ari tan o wi baba holmo jeeyimi o wi neena ma jeeyma o wi holmo jeeyi neenam o wi ko min jeeyi neenama o wi an holmo jeeyma o fi mo hello o wi mo deju arkak ala o wi mo min ko namrudu lamdo wuro ngo jeeyimi o wi mo holmo jeeyi lamdo wuro ngo namrud o fi mo hello o wi mo an deju ala subi ko manni ay ko Allah subhanahu wa ta'ala jeeyi lamdo kono lamdo jeeyi yimbe be lamdo ko jeeyaado ko dum bahlul wino Harun ar-Rashid fa'lam annaka mamluk wa lasta malik ando an ka jeeyaado an a wana jeeydo ndeke jeeydo woni Allah ay dum don adato haalede e nofru cugolel ngel ashhadu an la ilaha illallah deweteedo ala e dow ndiɗo leydi e less oɗo asaman rewde nde ina wara nafoore wasde rewde nde ina waɗa lor mo wona allahu subhanahu wa taala ƴew ɗum haale e nofru cugolel ngel holko rewi hen ashhadu anna muhammadan rasulullah emin seeɗo oɗo annabi oɗo wiyeteɗo muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko allah suɓimo e nder yimɓe ɓe ko allah nelimo ko allah waɗimo annabi nabiyol mursal e dow meɗen holko rewata hen ay o haalnama kanko cukalel ngel inde nelaɗo neɗɗo julɗo holdewo adi nande inde nelaɗo holden inde nelaɗo adi nande e inde bammakko enen ɓeeɗo foof inde nelaɗo adiɗen nande e inde babiraɓe amen inde nelaɗo adiɗen nande e inde yummiraɓe amen e yimɓe taniraɓe amen e yimɓe sernaɓe men e yimɓe mawɓe men inde nelaɗo adiɗen nande holden nde jibinenen ilimano sari omo inna boobo o ko ɗum ɗo ko haalɗen ko ɗum ɗo o haalata e noppi tuggo o est ce que o haali e nde bammakko wasado anna ibrahima ba woni bammakko ko noon wi wasado anna muhammadan rasulullah ko ɗum o wi joni an a haalnama gila aɗa woni cukalel tokosel inde muhammad so julde yoni on faami julde soɓe noddinaka jama inde holon haalde inde ilimano bilalo so wi allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ko waɗata ko wiyata ashhadu anna muhammadan rasulullah ay hay julde ko inde nelaɗo noddirta e nder julde saɗa waɗa taya inde holon kalta inde muhammad saɗa silmina julde nde aɗa waɗa salatu ala nabi holmo kalta inde nelaɗo sa mayi a nannama e jama o a lootama ha a laaɓi a waɗama comci a nawama gabamule a sama ha luggi ɗi a nannama nder yimɓeɓe artiri leydi ndi yimɓeɓe eɓe hoota tan malaikaji ɗiɗi ara ɓe gumminma jooɗoɗa ɓe namdoma holko kalannoɗa e muhammad ndeke ono mo foti eɗen foti andudemo ɗum tagi wiya debbo so andi allah ha gasi holko fawata hen o anda holmo woni nelaɗo men muhammadun sallallahu alayhi wa sallam saabu o namdete e nder kabri holmo woni muhammad so tawi o anda holmo woni muhammad o dañi caɗele ifa faamen anden no feewi nelaɗo koko namdete holko rewi hen gueɗal tataɓijo woni o anda diine l'islam woni o anda no wuurdirta diine l'islam woni holno guurdirten ɗo ɗo jooɗiɗen ala hunde ko neɗɗo namdoto namdal e aduna e diine o wiyan beele ɗum ɗo islam haali hen walla haalani hen ala hay paɗe maɗe saɗa ɓorno ɗum islam haali holno ɓornotoɗa paɗe ɗe saɗa ɓorta islam haali holno ɓortirta comci ma ɗi ɓornotoɗa ɗi islam haali holno ɓornitoɗa wutte o wona aɗa ɓorno wutta belɗoma waɗa aɗa murno holno welirma ala islam wi ko saɗa murno an debbo ko ni o wiya murno ko ni wona an no yiɗirɗa ay hande o yi on yiɗɗo sénégal yimɓeɓe holnoɓe mur ayen murniɗo noppinan boowal walla ƴetta kaalayel tokosel tekkel oɗon gandi tekkel tekkere o fiilaga hoore walla o ɓorno comcel sa ƴetti tuuba o e wutte o e kaala o aɗa wawi wadda ɗum peese sa waɗi ɗum e blat blanche waɗa peese wona libar walla waɗa e posma aɗa wawi wadde poose de sa ƴetti wutta debbo e kaala makko e tubba foof a waɗi ɗum e nder poosma yeehi ndax ɗum ɗon ko wutte o wiya noon e min de mi ɓornima wutte son welama mi ɓornima son welaka mi ɓornima ko ɗum ɗo wawmi ko ɗum wona diine diine waɗa an ko wiyeɗa yawat ala diine wiya ko ya ƴeew holko nelaɗo wi waɗa allahu akbar holko nelaɗo wi holko allah wi holno mbaɗirta yew rewɓe ɓe ko allah subahanau wa taala suɓaniɓe comci ko allah subahanau wa taala haali holko ɓe haɓɓata ko allah subahanau wa taala haali alhaaliji mabɓe foof gueɗe ɗiɗi e l'islam il faut paamen ko nelaɗo mawni ko foof allah fawani ɗum e junngo makko woni kaalis e debbo allahu waɗani ɗum e junngo nelaɗo ɗum ko ayeji alqouran haali aya burdo judde e alquran o holko halata al hali jawdi wa iza dayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu aya burdo judde ko al hali kalis halata rewbe be allah wi yobe murno allah noddi nelado wi ya ayyuhan nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudinina alayhinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rafna fala yu'zayna wa kana allah ghafurur rahima allah noddi nelado o wi mo e ma annelado men muhammad sallallahu alaihi wasallam wi bibe ma wi rewbe ma holbe hol moni rewbe makko aisha khadija zainab safiya maria wi be e bibe ma fatima ruqaya zainab um kalsum sa haldi be do ga der galle ma ha gasi hal na rewbe julbe be yobe sur bandu mabbe yobe war kalaaji dow hales hota hay goto yi bandu mabbe aya goddo wi fal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna yobe tellin kalaaji di ha gales gales wuddu wala haga koppi yo sur horende hales fala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha potobe feñu palli mabbe kala kina hollire ebe yodi so wana ko futi hen feñde ko dum do woni ikhtilaf seeda be wi ko ne allah subhanahu wa ta'ala wi debbo yo suro fof kon ko fof o wati surde do hales hay goto fotani yide hunde nde wi wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha hoto hay hunde feñ so wana ko foti hen feñde ko be wi ko juude de e yeso ngo be wi ala minen rawbe nelado sallallahu alaihi wasallam minen yeso amen hay goto yeta dum tagi sa wadi yeso ma hay goto yani a wadi dine sa wopi yeso ma ni a wadi dine al muhim ya murno horende hales hoto hay goto yi bandu so wana juude de e yeso ngo hadis goddo wi almar'atu kulluha awra ma'a alwajh walkaf debbo fof makko fotani feñde ko awra so wana yeso ngo e juude de newede kono wadde kala e yeso ma hatello dum ko sunna galle nelado sallallahu alaihi wasallam kala doftide be hen o dofti ma nena aisha o dofti ma khadija o dofti ma galle yimbe nelado sallallahu alaihi wasallam kon so neddo wadi moji hay goto ala droit wiide ma afatani wadde sabu ko dine jabi dum anden dum do non koko nelado haali dum hollan ma ko an gongindo nelado so nelado haali wada dum tagi fo anda nelado dum tagi wiya andu allah anda dine anda nelado muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ummi may nelado anda dine ma sa andi dine ma tan awa andude dine non so wana janga nane en wino e lakhdari ko adi ko wi awwalu ma yajibu ala al mukallaf wi tashihu imani ko adi e ma woni sallina limana galma holko rewi hen wi summa ma'rifatu ma yuslihu bihi farda aynihi ay yo andu ko foti hen rawde kina sellina farillaji makko fawidi e dow makko farillaji di ko holdum ka ahkamis salati ko wayno nyaawore julde wattaharati e labal wasiyami e korka ila 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 wa ila wa ila wa ila debbo anda holno labirta yow hande ayi debbo mo ganduda o wi kanko ko debbo julde kono o wawa salli gata o wawa lotade min mi yi dum rek e min jangina do rewbe e ben do be wadani do e min jangina be mi don yumirado mo ganduda o dañi juubi chapande jeedidi o wa lotade are wi e holno lotorto wi ay jam i jam ala lotade wi e mi rasmi yata ndiyam mi yupo mi yata sabunde mi wada hen mi lawjo banda ma laaba mi yami juuloya konon juulirte konon laabirte ala ina jogi façon mo ganduda debbo so filima wala o jibini wala o wondi e gorko makko il faut o loto ngal don lotal ko anda o laabi o yaha o juulaya hayso tawi ko korko ɗum ɗon sa rema a wata hoorde, il faut ɗum ɗon ande. Sa andi ɗum ɗon ha gayni, anda holno juulirta, anda holno salliktora, anda holno korirta, anda holno surta ɓanduma, anda dab gorko mo fotɗa tottude junngo e mo an ma wawa fottude tottude junngo. Kono sa janngani a yiɗi wurde dina kono a janngata, aɗa andi holno wayi. Ina wayno woppuɗo ha jamma, o ƴetti sac, o yeehi galladde, o wi omo ndaaroya leɗɗe ko gumɗo. On andi sa ƴetti sac, oɗon gandi sac, a woppi ha jamma, a yeehi ga nder ladde, oɗon andi ladde, aɗa wi aɗa ƴeewa leɗɗe. A taway mbaroodi, oɗon gandi mbaroodi ala ko yahata e leydi ko mboddi. A taway mboddi ina leli, ina ɗaani, ina fiili, ƴetta waɗa e sac ma cikka ko leggal, ƴetta tawa ko kowoje wat ko yimɓe yahata ladde ko, ko yimɓe yahata ladde ko, tawa hen ina yoori, ina joowi, ƴetta waɗaga sac o cikkaka leggal. Hadema andude ɗum ɗo haydara wona hen leggal, ko holnden? So yimɓe fini subaka ari noon wi a wi aɗa defa kacitaari, a joowi sac o e hakkude galle e a dogay, a andi kala ko ƴettunoɗa ko ɓuuri hen hewde wona leɗɗe. Aɗon gandi holko woni subaka yona, ɗum woni jangga. Ay sa janggani kala ko kala ko yiɗa a waɗa e diine, kala ko yiɗa a ƴetta e waɗa e diine, sikka ko hen ja ƴeew Sénégal, aɗa andi ɓe janggani ɗum tagi on jii bubaji ɗi jamma rogoto dogor dogoto dogor jamma, ina yimɓe na ama, ɓe wi ko hen jeeya yamba o, ko hen jeeya fof, ko hen jeeya e diine o, koye ɓole ɗe ko hen jeeya, kala koɓe addi ɓe nanne e diine o, ɓewi ko hen jeeya. No kummuta dagan, oɗon andi oɗon daade no kummuta dagan, on nani de noon dande no humbute dagan ha ɓe mbi yo wel rek, so weli tan dagima yo wel rek. Bubaji ɗi yo honge, rewɓe ɓe yoɓe am, worɓe ɓe yoɓe am, so affaire o humbi heewi yimɓe tan dagima, Allah wonta ƴeew. Est ce que ko ɗum ɗo woni diine? Wona diine Allah, diine koko janguete, diine koko andete, diine ma jangguineɗa wiyeɗa ko ɗum ɗo, ko ɗum ɗo Allah wi, ko ɗum ɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi. Sa waɗi ɗum anda diine. Anden kadi ko ɓuuri hen wonde dañde importance debbo o jangga diine o. So janggui diine kadi il faut o golla, wona a janggui weddoɗa ko janguɗa to ko, hono no yimɓeɓe wiyata ɗi, e minen de min janggui kono noon. Ñamde so defama ha ɓendi, deftama, rottama, yimɓeɓe noddama wiye are, holko watte? Ala kono yimɓe ara ƴeewa tan, ɓe jooɗo ɓe bottari ndi weeli, eɓen ƴeewa tan. Est ce que nafay ɓe? Naftaɓe. Soɓe ari kadi ɓe nokki, a faɗi wadde hunko, a ɓennini caggal, a waɗi ga hojjuɗo, holko tinata? A tinay weeli, waɗaga hojjuɗo kadi joɗɗa wiya ñiri ndi weeli. Ko haalɗa ko wona gonga, par ce que a anda hande andata ñiri ndi weeli, holno watta? A waɗay ga hunuko, ñama yaha nder ha fotɗa wiide ñiri ndi weeli de. Kono haari a nokki, ɗum tagi kamɓe haaloɓe pularɓe ɓewi, sa nokki a waɗi ga hujjuɗu, a andata safi, a anday weeli, a andata weeli, a anday wuli, par ce que ɗo fonnaɗa ɗo wadde a waɗani ɗon. Ɗum ɗon noon holko saabi ɗum? Par ce que a janggani, il faut janggen. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila aljanna. Kala moƴƴetti deftere makko, kala moƴƴetti kaye makko, o rewi e laawol omo jangoya, nelaɗo wi ma Allah weɓnan mo aljanna no rewire e laawol ngol omo jangoya ni. Nelaɗo wi wa innal malaika la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi bima sanaa. Kala rewɗo e laawol omo jangoya, malaikaji ɗi ɓe weltonte, ɓe tellina bibje maɓɓe ɗe, eɓe duwanoma saabu ko rewɗa e laawol aɗa jangoya ko. Zan mbiɗa wasi o musiɓe amen rewɓe, be continue ko be jangata ko be wadda hen be wadda hen pamgol be wadda hen yidde eske neddo so mo jango yayi ko wadda hen yidde so yida neddo kala ko yida wa nafatamo sa yida hunde nafatama hoto jango itan sabu modi ma wi ma e sa jango ya ni me addai goddo ga galle o jango ya wi ay kon sa fan mi jango ya an fan mata sa jango ya ni me addai debbo goddo ya jango ya wi ay he ala 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 joni ma mi jangoy kon al hol ko tagi jangoy da wana alla hol ko tagi jangoy da gorkoma e ande ande dande nyaarel sa jango ya ni me addai nyaarel o jango ya wi ay e joni mi tori mama ga alla ma mi jangoy e an kay toraki ga alla ko nyaarel anda kon a jangay sabu alla jangen sabu alla oto jangungir modi o oto jangungir baba oto jangungir nene jangu eska anda ka jiddo andude dine ma ka jiddo andude holdo pawta koyngal ma ka jiddo jango kala ko wadata e ko moji ganda ko dum do alla wi subhanahu wa ta'ala nena aisha wi yo alla ya fo rewbe ansar kersa hadata be namdade dine mabbe haya al haya hadata be namdade dine mabbe be kersa ta neddo ha be namdota ko dine ala be namdoto no nelado sallallahu alaihi wasallam dine mabbe izan bandirabe eden fa eden hanno do yewtere nde inshallah ko heddi ko waden dum namde ko dum do heblino den pour siftinde bandirabe julbe be yo allah subhanahu wa taala waddu en baraji di assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
circo seda
circo inshallah
ambe wobbe wada galle diga sadaka har ko fi yirala ko dinna fi circo yo wobbe wobbe goronka yaade be wobbe in bolonda ma seydana be har andane ni ayna be circo dum do allah miran be yo circo sa andi adwaka yaade se ko sa andi a e circo ara be bakka mo
garam winda dum e circo
sir bandi wobbe yayi wada galleji wada hottugal dina ko no wandi
alaykum sir wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh inshallah
non no goddo kare
ade sir ko dum bol mo hore
de ni winde shop ni benam ya benam de micro ala problème so benam ni mo windu do alhamdulillah wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
elando ro bitte po fala sai mo di makko jawale o muro fonno berdo elando ro ka de po fala be jitte de mo diga go je di mo di makko jawale fonno ala wa ta ter ala be ha di jali ba ha mo ti di si yo ka ha o muro fala tina ala ko yo ko
mana pour suñu suñu jangale xam nga ñun man buma ñëwé ma fekk ñi di jangale ñi lañu dañuy tok fi ñi togué ni dañuy ñom ni lay fété ñom ñu fété né légui dama doon laaj dafa xam lo
comprendre ma
mana kuy jang
kuy jangal jigen ñi
wa do jaxarlu ñom wala di nga jaxarlu
Alhamdulillah en dañi do namde sede enen toro Allah subhanahu wa ta'ala wa nain sabat en yom subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim enen toro Allah rabbi israhli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli allahumma ya muallim ibrahim 'allimna wa ya mufahhim sulaiman fahhimna namdal adina gal woni ashik woni rendinde Allah e goddum hen sahaji ko buri hewde e yimbe sobe mahi galleji hade mabbe eggude ga galleji be wiya il faut njawdi ware e galle he dum hay goto watta dum ko shirk nelaado sallallahu alaihi wasallam wi la'ana allah man zabaha li ghayrillah yo allah woditen yurmende kala mo wari te ko wari ko warani dum sabu allah bargol ko allah jeyi dum tagi sa dañi biddo ada wara njawdi dum ko diine ko nelaado yamirma sa dañi sa resi debbo ada wara dum ko ka yamiraado sa dañi kodo ada wara dum ka yamiraado kono sa mahi galla a eggani ada egga ya a waray a wadi ko boni dum ko shirk allah yafata ko ma innahu man yushrik billah faqad harama allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lizzalimina min ansar allah wi ko woni kala mo waddi kam e goddo wala e goddum an inde mami itti dum e yimbe yahannobe aljanna tagi reno den shirk namdama nelaado sallallahu alaihi wasallam ayu zanbin a'zam qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak dey mo hol ko buri mawnude e bakkatuji o wi wadana alla bakkat wadda moy goddo te ada andi alla ala mo waddete bakkar buri mawnude e bakkatuji ko dum don ko rewi hen woni korka as-sawma namdama o wi odo o sellani o mo jogi bernde ina musa wala redu ina musa wala hore ina musa wala hade men wiide yo hor en naway mo ga docteur docteur gondindo Allah selludo doctoragal mum wiyenbe bingel amen odo o sellani wala neddo amen odo o sellani o mo wonde e berde mi yiri jewana amen mo o jewa kanko docteur hakkunde makko ko jangi ko hakkunde makko e Allah e ko jangi ko o omo wawi horde wala o wawa horde so tawi o wiyen o omo wawi horde wiyen mo hor so tawi o wiyen o wawa horde korka ka wadditi mamo mo o horata joni on holko waddimo o yaltintu ko wiyete muddu so yimɓe hoori ha kikiide sina taƴa kanko o yaltina 2 kilo maaro walla 2 kilo mburu walla 2 kilo tandarma walla 2 kilo gawri walla 2 kilo sukara o sakko ɗum walla kilo e libar e guenwal libar walla ñamde kina haara neɗɗo ɗum ɗon o yaltinta ha korka ka gasa wone yimɓe ina waɗira ɗum ni so tawi wiyama o neɗɗo o sellani o horata ɓe andi janggo ko korka balɗe sappo ñalawma foof 1000 francs no foti o yaltina 10000 o sakko horama ha dañima ha daña balɗe nogas o sakko kadi 10000 so horama kadi ha dañi balɗe capantati o sakko 10000 woni 30000 wadditimamo puisque 1000 francs ina wawi harde neɗɗo ko yiɗɗa ñamde ñamde ko foof sa totama 1000 francs foti harde so wona kay ka gondo ta jeune walla aɗa woni bombardier so tawi ka bombardier kam il faut 5000 harayma ko rewi hen woni alhijab wan niqab ɗiɗon ɗiɗi koko serti hijab ko farilla mo waɗani janggo a dañay bakkat hakkundema e Allah ɗum tagui hijab woni surade dow ha less hay goto fadata hen gorko hayso moodi ma wi a watta a waɗa e fal force puisque ko Allah yamiri nelaɗo wi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq hay goto rewata neɗɗo e ko Allah yiɗa innama ta'atu fil ma'ruf saɗa rewa neɗɗo yo taw kanko omo yamira ko moƴƴi hijab hay goto fatta hen gorko hay goto fatta hijab e julde nandi est ce que julde so yoni a wiyay moodi ma mi juula walla mi juulata korka so yoni a wiyay moodi ma mi hoora walla mi hoorata a hoora e fal force so wona naafila ɗum tan waynotoɗamo korka gasi aɗa yiɗi hoorde lundi walla jeudi walla ayamul biɗ wiyamo janggode ko lundi mbiɗa yiɗi hoorde o wima o bon hoto hoora a hoorata kono so wi hoor hoora so wima hoor aussi a hoori ha oɗo heure owi mina mbima ha mino yimi hoor on andi on nani kono so tawi ko farilla o ala droit widema hoto hoor a hoora e fal force so tawi ko julde a juulay hijab one ko noon joni noon heddo niqab noon joni a yewtide makko a yewtide makko seesa ha andinamo ko woni hen so jaami waɗa so salima woppa saabu ɗum ɗon a dañta hen bakkat Allah so tawi ko niqabo toon a yewtide makko e toɗa ha daña weliɗio makko après waɗa waddamo e sernaɓe ɓe andinamo holko woni hen ɓe jangguinamo ko diine ha o anda ɗum ɗo wona ko anduɗa koko ƴettaga arabe tan ala nden noon so ari anden ɗum ɗo ko diine après o woppuma waɗa so tawi ko hijab noon hijab hay goto namdata ko ceerno moodi waɗete walla wattake ala waɗe par ce que ɗum ɗon ko Allah yamirma ko rewi hen woni aɗa jangguina rewɓe est ce que a ƴeewayɓe walla a ƴeewataɓe ɗum ɗon ko an woppete an jangguinteɗo o hakkundema e Allah saabu aɗa wawi jangguindeɓe a ƴeewaniɓe haqqille ma wona e mabɓe aɗa wawi jangguindeɓe aɗa ƴeewaɓe hakkille ma ala e mabɓe kono ko an jangguinowo o ko an woppete so tawi soɓe huccitito jangde nde na yaha ma fihi bas so tawi ko rido woni hakkunde mon ma fihi bas kono anden nelaado sallallahu alaihi wasallam e nder jamaa makko rido alaano hen hakkunde makko e rewbe rewbe bo aussi be runkino ko caggal e ga jamaa nelaado wimi mi wiyani jamaa samba wala jamaa mamadou de wimi ko jamaa nelaado nelaado juulayno wona almami rewbe be worbe be wona yeso rewbe be wona caggal hay goto wona rido caggal hakkunde mabbe rewbe be aussi be waglaaki bangge goddo bi wi minen de min jiawata yeso nelaado ko gaami jiawata sabu min yidi limanagal ala dum alaano jamaa nelaado sallallahu alaihi wasallam e zamanu makko wimi non mi wiyani zamanu goddo zamanu nelaado wimi jon non sen yehi ha o do zamanu yimbe be hankadi be natti holade hore mabbe wala liman ala joni en woppa yimbe be rek goto fof ko yidi no famri ni o wadira non so te ana andi adwa janginde rewbe be so be woni gasudu ga awone gasudu ga adwa janginde ade ko jangde tan ala fama waden so te ko rido wonata hakkunde mon ewe fama yehen so tawi soɓe jooɗima ɓe ƴeewa ga table walla ɓe huccuda ga balal ga ina yaha woppen inchallah bisnillah ɗum ala haraj ko rewi hen woni al iqtisal fi ramadan beele neɗɗo ina looto e lewru korka ina looto kay so wona o looto lootogol babaɓe e jaljalluɓe omo looto omo yara nder seeɗa so tawi ɗum ɗon ala hen omo wawi lootade so tawi hon o loototo omo yaroto ndiyam ɗum kay fa fotani wonde ina yiɗa sah ina yiɗa so wuuli ha wuuli jaw yaha ƴetta ndiyam yuppaga ɓandu ma ɗum ina yiɗa lootade ga lewru korka haydara ala hen soccade ga lewru korka haydara ala hen woni ƴettugol leggal socca hunuko ma ɗum haydara ala hen e lewru korka e won namdal aussi gongal woni imam somo janga fatiha walla a naate ga jama imam ina janga a jangay walla a jangata walla imam a tawi imam e ruko a daroto janga fatiha ma ha gayna ruko rukja sa naati ga jama a tawi iliman ina janga aɗa nana a heɗoto a jangata ndax alquran wi noon de fa iza quri alquran allah wi sina alquran ina jange holko watton haale o wi ko heɗo de an noon est ce que wawi heɗade aɗa jangga wawa wonde iliman na janga fatiha aɗa janga fatiha so iliman juumi holko hoto andata ɗo haaɗi so iliman ina janga aɗa nana a heɗoto so tawi ko tisbar a nanata a jangay takkusan a nanata a jangay futuro dernier rak a nanata a jangay gueeƴe rakkaji ɗiɗi a nanata a jangay kono so tawi aɗa jang omo janga aɗa nana a deƴƴay goo ɓennen toon aren neɗɗo ne wawi juulde neɗɗo ne wawi juulde ga caggal imam o tawaka takbiratul ihram o tawaka jangde imam o daña juulde on faami walla on faamani